another day, I'ma stay on it, yeah. Stay on it, ila nachotaka sema, I'ma stay on it. Kama mchongo hauna pay, I'ma stay on it. Tasubiri another day, I'ma stay on it, yeah. Nataka kuona glasi juu, weka missions unafanya basi tu. Ladies wanapendelea what we do. Sema suu, I'ma take you back to school. Wake up in the morning na ndoto kama saba. Hawafiki malengo sabu wamekosa shaba. Woni kwenye kutafuta doo anakaba. Nani atalisha madogo mama dada? Najaribu kupata picha, nimekaa nyuma kabisa na hizi stories zinatisha. Wengine wako ndani kwa pesa kutaka tisha. La siku tafanikisha, maboya tutawakalisha na bado tutahamasisha. I'ma stay on it, kiona nimepanda bay, I'ma stay on it. Kama mchongo hauna pay, I'ma stay on it. Tasubiri another day, I'ma stay on it, yeah. Stay on it, ila nachotaka sema, I'ma stay on it. Kama mchongo hauna pay, I'ma stay on it. Tasubiri another day, I'ma stay on it, yeah.
I stay on it kama popo, yani kinoko, yani na cruise kwenye mkoko, yani mashavu tusha yavuta kuja loko, mani ni fuki, yani nalesi mama moko, mani, yeah. Tukikupita kwa jamu, siulize, tulifanya pate ni damu kwa hubize. Na sio hata lazima utusikize, tunapokutoa lazima tusistize. Washkaji nilopaga na fast, washa toboa tuko hapa tunagonga glass. We never really talk about the class, kwa mana so tupenda watanuna mpaka bass. So I gotta stay on it,
stay on it. Kiona nimepanda bay, I'ma stay on it. Kama mchongo hauna pay, I'ma stay on it. Tasubiri another day, I'ma stay on it, yeah. Stay on it, ila nachotaka sema, I'ma stay on it. Kama mchongo hauna pay, I'ma stay on it. Tasubiri another day, I'ma stay on it, yeah. Kiona nimepanda bay, I'ma stay on it. Kama mchongo hauna pay, I'ma stay on it. Tasubiri another day, I'ma stay on it, yeah. Stay on it, ila nachotaka sema, I'ma stay on it. Kama mchongo hauna pay, I'ma stay on it. Tasubiri another day, I'ma stay on it.